Zwap.com.
KDK is Tuela.
And beats music.
Let me just go. Le kanipangi chiko.
Hello.
Ambuye mwana wanu nene badwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via kesi ni kamba. Umoyo wenzibu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejioni papa lionse kuningengelera. Things have never been easy kale zosa tiboza. Kushanshira mapempelo hawa aya keni nota. Sini zablema muntolo yamba fosonta sonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi nto vachetu obwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tiretera. Wewela na mfute penze tiuja za savior. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chambo matukulimu. Mwese niza kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nilenga. Bati chikondi chanu nifuna chiona. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe. Na kwa ni sopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulo kumva kugunda kwa mtima. Satana aliku no buwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse. Church na manyumba. Vikolo lo kupaya na matenda niyo sakamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena. Apa mkaza kwa niso nkala mamuno wa mkazi mzake. Na futu mamuno mkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa madoo yolemba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. Mabrijo kwa nyikati zaya jumpa na ntambo. Maunga vuti kire apa lipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chambo matukulimu. Mwese niza kamba. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chambo matukulimwe. Ponse ni zakamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nilenga. Bati chikondi chanu nifono chiona. Umoyo wanivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Music.
Zwap.com.